Bam bam, mukama netonze sala yange yonna yo. Mukama netonze sala yange yonna yo. I remember the said I mean anwana. Mama ne tata balinga barwana. Babula mutewe kaza twegomba bugombi banna banne babali. Mama obusungu buli bwatumalira ko tata chokulya nga wa. Mukama yampita ekigambo kye nkitambuze. Abavubuka mutega matumba buulire ekigambo kye. Mpola 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 akamotoko kyakaweta. Mpola 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 akasento kyakaweta. Mpola 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 embaga ye kyakulaba. Mpola 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 jachikuba. Abavubuka emitima giyaya na nsimbi lero. Abaana bangi bazala wayakuwa kungulu befuula nti bamutya ne munda muyibe mulugunya lwaki lwaki bamvubuka guma 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 sister inako embaga yetuse. Chitambuze abavubuka mutega matumba bulire chigambo che bamba enyumba yenyirira abana bo basoma asimbizo zikola ye akukwata ko mukisa bamvubuka guma 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 sister inako embaga yetu se mpola 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 mpola
Slowly,
I can't
send a jack away.